K1 Entertainment.
High feet on the bed.
Yeah, the baby gonna iwe.
Hey, Corona enter with us. Still attack some of us. No matter where you came from, ili vali bosenge uniform. Here we what did they say? Stay 1 meter away. Usaike moyo wajiswe. Akufuna kupulu mute. Komata, don't be shy. This life is yours. Just take your mask. Then cover shade your mouth. Stay home, save your life. Tell people how you feel. Toko mola renga salu chinge. Etke
Atanga ziko la wopya. Tikalepa nyumba kuti. Tipewe kukala magulu.
Tipewe Corona.
Corona iwe.
Corona.
Tipewe iwe.
Corona.
Corona iwe.
Corona.
Tipewe iwe.
Corona.
Siku sama line. Ingo toto line. Siku sanka. Ole me laka ya mpawi Kute tipewe Tisatile malangezo Dende iti kongesai Siku bela moyesai Tikaliba nyumba mama Tisapase ni mona janza Tika pusa ntendai Inu tipaza Tipisi sana tose Tipila ne manja tose Dende iti pari pose
Atanga ziko la wopya
Corona
Tikalepa nyumba kuti
Tipewe Corona
Nyamata ziko la futa iri
Corona
Tipewe kukala magulu
Tipewe Corona
Corona
Coronavirus is real. Pala tipuse ngeto setivenge ill. Kugeza maoko na sopa is a must. Pakuyenda paguru tivareko so must. Social distance is needed. Vagufu pikira navi already addicted. Follow, vagudipalira kushipatara. Para urangwesa wakongwa kumanda. Vena mara vitienti zitetezge. Na guvanyi tutienti vatetezge. Prevention the better than cure. Para ukusata ise ulishua. Imwe corona mavandu yikukoma. Vanyitu vanandi ndipo yakoma. Stay safe, timazge corona. Stay home, timazge corona.
Atanga ziko la wopya
Corona.
Tikalepa nyumba kuti
Tipewe corona.
Nyamata ziko la futa iri.